Motlalipule.
Mmae.
Ngwana ka go ntle le tsanya sa dispenser le go nna go tshware mo ruri, tshware ke tala bariki ga ba bona le go ntse eno ruri.
Ke sa mma mme ka na ka jebe jalo nna ja mma.
He ga re wa bariki ba tloga ba tsa motlalipule ano tsalo bala bala o ipetola maru a ditoro tseni. A go tsela ha ntalo tlhole gore bariki ga ba hitse o to bitse mo atle go reka bojalo.
Potatoes, iron, crazy, potatoes, iron, crazy.